nipatakishuna hitilafu hana huyu wamahikanona sishepu ya kitungu ninapomuona presha mihupanda juu akinitazama jicho napata msisimko tena kanigusa ndipo wallahi raha hizo maboya hina na piko uchafu kwake ni mwiko tena mwanamke jiko kamshinda mama huyo raha
Tumesha kazi ndiko Wallahi raha Benzi letu moto moto